like a boss. Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema jini mime nataka entirely. Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema jini mime nataka entirely. Kama niku count wako a lot. Bila kushodo kwa show mini ko lost. Ni watamu tena sana kama kushodo a lot. Ni mshota kuna shota pigwe shots. Tumejaza mapiche kwa gallery. Msupasi nanguja salary. Majina anaitwa Valerie. Valerie na amenitaja kwa
come to me, baby. Twende kwa yokeje wone stuff baby. Long thing kati kati nika sausage. Hot dog what the fuck do you think baby. Asipenage filamu potovu. Mina penda Volkswagen baby what of you. Nataka nitembe na wewe waseme na jidu. Nipige taka munju na unitange baby boo. Atika unapenda wako basi inua mikono juu.
Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema jini mime nataka entirely. Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema jini mime nataka entirely. Uta survive. Big D energy nime arrive. Uta papa so utapate mifika five. Anateke ni mpige busu adikuwa aisle. Adikuwa wanasema niko na variety. Cheki vile ni na midi kwa pressure kaverati. Akini itasuzi kosa Ferrari. Naseka mimi natoke meshinda di Ferrari. Wanataka kuni crucify. Wanifanya juu ni classify. Suzi kufinya na 9 to 5. Najitambua niko top najiclassify. Vile nasumbua wana nitamputo vunduvu mina seti niku. Mafalo na wivu. Vile nasumbua wana nitamputo vunduvu mina seti niku. Mafalo na wivu. Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema jini mime nataka entirely. Wasupajuni wengi niko na variety. Nilisari kufata society. Akini ona napata anxiety. Anasema